ZLatestMusic.com.
Just follow the beat.
When I'm a moon,
you know it's all this.
Nyama ya mbuzi minya spana sauce. My shorts my rounds in a koki. Baya panga poli bizo tuma mafone walenga baya kuya baya. Baya kuya baya. Baya kuya baya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya. Baya kuya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya.
Simuntu wele tako chiveresh. Baya ama funika chesmile kufesh. Olo tika inda pa tempo tima faka po pempelo. More life kulima baya olo paka chelo. Ambuye muzi ende na ufuti makelo. Yaziba vomela kulibaya you can't say no. Mix up wa ine na tile monete. Pick up a counter, change gula bread. Abuela bondi ye agona kubeti. Baya kausha fight hivu lila mashete. Walenga baya, kuia baya. Nishina bola, siya mba. Ikayamba iwe suta mba. Apa sonka lazi baya, akamba. Baya aseke sa kuchira vene maza. Baya avoma no kupore sana kansa. Baya achira na Ronaldo pachivanza. Futi ni best dancer.
Nyama ya mbuzi minya spana sauce. My shorts, my rounds ina koki. Baya panga po ulibizo tuma mafone. Walenga baya, kuia baya. Baya, kuia baya. Baya, kuia baya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuia. Baya kuia. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuia. Baya kuia. Baya kuia. Walenga baya kuia. Kwatako oda Jefo wangala na vanove noti kuna roda. Check. Too much moves na masimao ya kufoja. Na vana vajawase wako sonti ya bat. Seems you too busy sana. Icha kumbika mwexpress na vagai wala. We hustle some paka tuwa kwata. Ababu atatebesho kushikwata. Bali na bossy brand. Tepavulo na mastat. Umwene kumalebo na malebo bash pump. We mother demu kovula na kutwe shika. Walanda feni pesa. Waba afika. We on fire. Ukuchila na pambaula. When it comes to this. Shilanda angabane. Titi ulibi. Bando ya sila. Pejingi ulibi. Na phone ifuno zima. Pati umbandi wa shota. Weza tonita cha muliba. Nyama ya mbuzi minya spana sauce. My shorts my rounds in a koki. Baya panga poli bizo tuma mafone walenga baya kuia baya. Baya kuia baya. Baya kuia baya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuia. Baya kuia. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuia. Baya kuia. Baya, hey, Mr. Bright. Wasa kuya, wabaya watu ndimwe. Wasa kuya, wabaya watu ndimwe. Yo, Jamila, I got you. Hey, yo, Ben Breeze. Federal government, I got you. Jimmy, yeah, my buzz is on.
You sound so perfect.
Yeah. What is beat, Pafirimba? I got you.
Just follow the beat. You know it's how it is.
My name is Mama.
ZLatestMusic.com.
Check, check. Wamuku is a bar. Yeah, I shut the bar. Waringa sa jetta bae.